Kingoni huishia kwa sakafu Minkifunguka ni upepo ni pati rada chafu Nairobi rindo my city soko ujapata udaku Apa na kusikiza the studio is like my tabernacle Mistari kwangu kama atoti na Solomon Na pair track mimba na njoti za Oregon Wanani like then I must be a member Adesanya with the kicks Mr. Last Air Bender Omanyala jodala usema wololo Jukwa barabara nko tarasa asenyonolo Staki form ya swara biashara utapigwa nyongolo Aunia jesa vara unaswala cause man we on the road
Wageto mpaka si waka kata katikati mbele utani pata Ebu niambie mbona basi unani fuata au nani taka wanani tanga fast body sorry top striker ni tehari yani conductor ongeza kasi basi una rada mini kabaya sezi kosa ka uchanda
Omanyala jodala usema wololo jukwa barabara nko tarasa asenyonolo staki form ya swara biashara utapigwa nyongolo au niaje savara unaswala cause man we on the road
Shike bonge toka jana Nitrio mio mkurugenza unita Omanyala Niju ya teke vena kuja na mapepe na vuruga Minwa weke mtagutuka kane songa sana Inaonekana competition kime choka bana Kulimbe solo nyiko manyu jome songa mana I lead you follow nyinu wanangu mnafahamu vena kamu Suti ya kwangu ikona utamu na imenoga sana Tikitin, kweba doni picking in Ain't nobody sick is him, nangari mom simbi ting Bazuna ni mtoto ntesa jiji tangu 16 Kuna vanyi na kimbisa soko if we keep it real
Omanyala
Tunakimbiza kama